You know it's classic.
Zanny's blog.
Don't you come and see the mic.
Marcus, baby.
Send me out, shadow. I'm a sinner. I'm a sinner.
Umu legends. Legends. Up on you all.
Mr. I for you. Umu legends. Umu.
What's up? The phone of a nifine. Gwani mother nefi wusa mwina wa muchine. Teko tinchite wino doze timutu na ine. Pati mwantini ninka misunga muchine. Na umu afuche shano kula tupe demfua. Kula tumona kwa tili mifota tumforo ni istere. Nkoma matu wakana miumfa. Mufiri fese mwune fua kula ndara. Mwune landa, mwune landa. Mufiri fese mwune fua kula ndara. Mwune landa, mwune landa. Mufiri fese mwune fua kula ndara. Beta mwala nda. Mwede mwade pepele la mfwefie. Mwana watile zani na mipapude tuina. Mufiro kusapote mwili fese na pudana. Beninga wanungo non tukula fchinja. Mwede mpala minana non tukula
jina. Mwede
mwana wanifine. Kwa ni mwada nefi wusa mwina wa muchine. Teku tinchite wino doze timutu na ine. Pati mwantini ninka misunga muchine. Na umafu shashano kula tupepele mfua. Kula tumuna kwa tili mifota tumforoni.